akwatidde bendera ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza atera omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni Buhabura akunze obuwagizi mu disitulikiti ya Rampala okusako n'ekibuga ky'Embalala gy'asinzidde n'asaba abaayo okumulonda okukulembera eggwanga lino ekisanja eky'omusanvu. Museveni abuulidde abawagizi b'ekibiina kya NRM mu bitundu ebyo nti babeera baagala eggwanga lino okugenda mu maaso nga balina emirembe balonde ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza.
Nkalabaha emirundi ebiri tuli mu ntalo tukumye wenda nsanzu na mwenda tukalabaha tuli mu lutalo tukumye wenda 85 tukalabaha tuli mu lutalo kwankati entalo mu Uganda zikahwa tuli mu businge.
Omukulembeze ababuulidde ku ngeri gye bayinza okwejja mu bwavu naddala nga beeyambisa enkola gavumenti ya NRM z'etaddewo okusobola okwekulaakulanya.
Mu manifesto eyekyenda na mukaaga tutamu foyekas modo kwakubaine ettaka liki rufunzi omuhiikiina ekyemwe otamu omwani ekyakabiri otamu ebijuma ekyakashatu otamu obunyatsi bw'okugesa ensi omu kijuu.